Abanyatesaloniki ba mbere umutwe wa kane. Ahasigaye bavandimwe, turabasaba tubinginga mu izina rya Nyagasani Yezu ngo mujye mugenza nk'uko twabigishije kugira ngo mushimishe Imana. Kuko kandi musanzwe mubikora, noneho nimurusheho. Muzi kandi amabwiriza twabahaye aturutse kuri Nyagasani Yezu. Ngibi by'Imana ibashakaho ni ukuba baziranenge, mukirinda ubusambanyi. Buri wese muri mwe nabane n'uwo bashakanye, bagirana umubano utagira amakemwa, ushimwa na bose, badatwarwa n'irari nk'abo mu mahanga batazi Imana. Ku byerekeye imibanire, ntihakagire uhemukira umuvandimwe we ngo amuce inyuma, kuko Nyagasani azahana abakora batyo nk'uko twabibabwiye tubihanangiriza. Erega Imana ntiyaduhamagariye kwiyandavuza, ahubwo yaraduhamagaye ngo tube abaziranenge. Niyo mpamvu uzanga gukurikiza izo nyigisho atazaba ari umuntu yasuzuguye, ahubwo azaba yasuzuguye Imana ibaha mwuka wayo muziranenge.
Ibyerekeye urukundo rwa kivandimwe si ngombwa kubibandikira, kuko Imana yabigishije gukundana, ndetse musanzwe mukundana n'abavandimwe bose bo mu ntara yose ya Macedonia. Bavandimwe, turabasaba rwose kurushaho kugenza mutyo. Mwihatire kuba mwituze, mwita ku bibareba, kandi mukoresha amaboko yanyu nk'uko twabibategetse. Bityo muzajye mugenza uko bikwiye imbere ya rubanda, kandi nta cyabo muzakenera.
Bavandimwe, twifuza ko mutayoberwa ibyerekeye abamaze gupfa, kugira ngo mudashavura nk'abandi badafite icyo biringiye. Nk'uko twemera ko Yezu yapfuye akanazuka, nako twemera ko abapfuye bamwizera Imana izabazurana nawe. Iri jambo tubabwira ni iryo twatumwe na Nyagasani, twebwe abazaba bakiriho aje. Ntabwo tuzabanziriza abazaba barapfuye, ahubwo tuzumva itegeko, twumve n'ijwi ry'umumarayika mukuru, twumve n'impanda y'Imana, noneho Nyagasani ubwe amanuka avuye mu ijuru, maze abapfuye bizera Kristo babanze bazuke. Nyuma natwe abazaba bakiriho duhite tuzamuranwa nabo mu bicu, dusanganire Nyagasani mu kirere, maze tuzabane nawe iteka ryose.
Nuko rero mubwirane ayo magambo kugira ngo abahumurize.